Leila Maxamed oo hooyo haysta siyeed ciyaal oo agoon ee waana ka nool degmada Xudure xarunta gobolka Bakool ayaa sheegtay in iyo ulaadiyeeyeen aanu markaas ay tahay la darastay xaalad nolol xumo maadaama aan haysan walgarabe hooyo Leila iyo ciyaal sheema haysadaan meel ay ku hoydaan hada waliba ka jirana guri yar oo ku suubsan geedo iyo dharna sijeey mana abooda in iyo hagurta geedo iyo ka dhisada laaytay idii saas oo kalena ulaadiye mahaysadaan ulbarasho caafimaad dhar iyo cunto ka filan maadaama hooyadu la daala dhijirtay sidii aan maray lahaytay nolol reershee hooyo Leila Maxamed waliba ay ku hadlay baahiyo haysada iyo marxalado shir duban ay xamartay iyo bulshada Soomaaliyeed ku codsatay England gurmada waana lan dhisa gurayo ku hooydaan iyo ciyaal shaba waana lagu aabi waliyaabo nolol aasaaskan ee sada cuntada caafimaadka ulbarashada ulaadiye
Rahmaan Rahim magaalada Leila Maxamed Ali yare magaalada Xudura ka noola siyeed oo naga qabo aqoon ee aan u lahayn meel yar ee helada ee gobolka u lahayn ninkii uu nago aan yaalkay meel yar ee rafaada ishaga walay go'aamayaan weydo ya idiha ee dunti aa idiha dunti ndoo ba idiha dunti aan meel fabaay meel yar ee dhigla in dhas wal arish ee hayn
taa ko dunti mahay
may daray wal jeengada wal awlaa inna ma maalan awl muslim kalayni indasi meeda dumay daray mal oo adamadaasi halkasay jar lay haayeen hadaba abaadunti la roobna way ka jar in may faray inta muslimiin oo indasan oo may daray indasan ajeelo lambarkay sadan tumi sadde liidin sadde nala line wal mahaysan halkas ku karafasiin reed gee ka dambe in ka toran hooy ka in ka toran un guriga ya faade wal kastiin baan wal ilaahay muslimiinta in ku gaadiyan baan
ha wali ba jare bilaan far badan oo dhibaato sidii uu laadiyo in dhisa lahayay mustaqbal sho yoona markaas maraayaan daruufo shir duwan waan iyo la dagaalamayaan waliyaabo dadka qaar shoon aragayaan dhibaato lan ku gudub korna